ilaahay inay suurto gelihiin inuu maarna haboqon deegaanka uu diin leh oo noo maarna maamulka degmada Baydhabo oo aanu maarna gudoomiyaha maamulka degmada Baydhabo iyo xaalad dhabta maarna deegaanka koonfurka Baydhabo xaalad dhabta maarna degmada Baydhabo ku jirto oo noo may baan onkur galo yaa may suurto gelihiin inay ka boqo deegaanka uu diin leh marka ujeedadu ma haytay inuu onkur galo xaalada abaartay ee baahda deegaan biilanta iyo meel rays iyo hanguuraan dadka dhawaad dadka haysta iyo heerka waxbarasho iyo meel raas caafimaad iyo meel iyo biyaha iyo kulmi maraayeen haqiiqmay buu hadda meel kulanay oo daasha dhaqanka iyo maamulka deegaanka oo meel kulanay ma hadda tawaan dhibaatooyin far badan oo hadda oo iyo dhinaca biyaha iyo meel buu dhinaca meel baadka iyo baraka far badan oo maarayo naftiga deegaanka oo diin hadeero marka taas insha Allah hadda maamul ahaan insha Allah may buu dadaal badan ay jiraan oo hadda ila heer isteeday may buu deegaanka furga beedmadan taasna oo may buu insha Allah may soo doono bilaar may meel raasay walaa wala gurmaday bi dhaamin haato in shagada dhinaca saxaatmi bo insha Allah wala Umar noqot oo kamaamo gool ahaan ka gudoomi degmaami ba karaan kan insha Allah may bo in hadir sana saad lamada may bo safarad ki kan kuri meesay leh deegaanka guusha weel oo seeni marka sunus oo kamay bo dhibaatooyinka may bo ha ya injaran marka odayaalka may hada eedanka awdaan insha Allah in bilaanta jartay may bo eed may bo ayaan ka awdaan marka de madawani la jari oo assessment taas iyo nusubiye oo danay in shagada meere deegaankan simaarna eel iyo walkasmay boo mustaqbalka lagu qodo marka insha Allah waan meel rajaynaa hadda imaar waan safarkaana safar guul ku dhamaaday may boo haadoona may maahan dagay odayaalka maar deegaanka si maamulka si may boo hanin dhawaayo aan iyo wadigay kikay marka deeda eeda may boo hayaasan ka maahan dagana wala Allah la wala may boo karaan kan may boo insha Allah deegaanada oo bay dhaw hoos makadiifa doonani maar may boo hayaa oo surugna si marka hore goob guusha oo seeni adin awdin seeni insha Allah goob guun seedoon deynno meel kasmay boo seedoon insha Allah.